radio ijwi ry'Amerika ivuga Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro Agasaro Kaburaga umwihariko muri Sanga ikiganiro mutegurirwa kanamugezweho nanjye Venuste nshimiye Imana. Ikiganiro Agasaro Kaburaga cy'uyu munsi gikurikiranye n'iminsi mikuru ya Noheli no kurangiza umwaka. Turishimira umubyeyi ugiye guhura n'umwana yataye dore hashize imyaka 27 ariko bakaba bari batarabonana. Turakira umubyeyi wa buri mwana uri mu Rwanda muri 94 atwawe n'undi mubyeyi wavugaga ko yiboneye umwana yari agiye kurera. Ndakira umwana uvuga ibigwi se wamubyaye agaterwa ishema no kuba ishami yashibutse. Iki kiganiro ngituye abana bose b'imfubyi, ngituye ababyeyi babareze, ngituye abagira neza babarimo imitima, mbatuye Imana. Hashize imyaka 26 intambi z'impunzi z'Abanyarwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zishenywe dushingiye ku bitabo n'inyandiko zitandukanye z'abariraye ndetse n'izakozwe n'imiryango mpuzamahanga zihuriza ku ngingo imwe n'isenya ry'izo ntambi. Abantu barishwe, abandi bakwiye imishwaro, baratatana, ababyeyi baburana n'abana. Muri abo harimo Nyandwi Pierre Claver hatuye mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Rukoma, akagari ka Taba, umudugudu wa Mukokora. Arashaka abavandimwe be babiri.
Mu kiganiro nsangamo no kurangisha abavandimwe banjye twaburanye mu gihe cyo muri Kongo 1996.
Abavandimwe bawe ni bande?
Umwe yitwa Shimaka Andre, undi yitwa Shimaka Mariko.
None mbwira byagenze bite kugira ngo dutandukane?
Ni ukuvuga ngo kiriya gihe mu Rwanda habaga jenoside ni kubarakabye muri Kongo, ariko tukaba twari dutuye i Kigali muri komine Rubungo, umurenge Gasogi, sekite ya Gasogi, selile yari Gashuri. Intambara na jenoside bibaye kongera muri Kongo, twabaga i Bukavu tuba mu nkambi yitwa Kashusha, ariko abavandimwe banjye babaga i Bukavu mu mujyi. Intambara imaze kugera muri Kongo, umuvandimwe wanjye umwe ariwe Shimaka Andre yarahunze asanga i Kashusha. Undi Shimaka Mariko we ntabwo yigeze azana, tukamenye uko byagenze icyo gihe. Hanyuma Shimaka Andre turahungana kubera intambara muri Kongo, tujya kugera mu mashyamba ya Kongo, tutandukanira aho bitaga Ishanzi. Mu kuhatandukanira yarakomeje aragenda agera tugera kwa Mugati, ariko twagarukiye aho ngaho famiye yari isigaye tugaruka mu Rwanda. Ubwo yari njyewe n'ababyeyi banjye n'abandi bavandimwe banjye. Papa yitwa Shimaka Jean Damascene, we aracyari, ariho mama yitwa Kamira Yinzira Yesu, we yapfuye mu 1999 yicwa n'urupfu. Abandi bavandimwe banjye bo bariho aho bita Mukamazimata Dorote, Mukamazimata Donata, Reberaho Jean Pierre, nanjye Nyandwi Pierre Claver, na Minani Albert, hamwe n'umubyeyi wacu wariho dusigaranye Shimaka Jean Damascene. Ubwo rero kuva icyo gihe ntabwo twongeye kumenya amakuru y'abo bavandimwe bacu. Umubyeyi wacu usigaye Shimaka Jean Damascene ni we, kubera ko we arakuze cyane, afite imyaka 28, yari arampaye ubwo butumwa cyangwa se uburenganzira bwo kurangisha abavandimwe banjye.
None se harimo ariko ari na Andreya, hari umwe utabonye kuva i Bukavu, hari n'undi mwatandukaniye Ishanje, na n'ubu kuba wagera mu Rwanda nta muntu n'umwe wigeze akubwira ati ndabaragutwaha, hari uwumvise ko yageze hano.
Mariko kuva niwe wasigaye tugeze kugeraho Gashusha, we nta makuru twongeye kumenya. Ariko Andre we hari abantu batugira kugeze kumubona za kingi kugira ngo, ariko kuva icyo gukurikirwa na andi makuru yatwongeye kumva.
None se ndimo gutegura cyane marikirati ya kigali andrea ya kigali
muri 1994 marikirati y'imyaka 20 andrea ya kigali ariko
ntamuntu waba wararokotse ikindi nigeze ushobora kumutanira nawe ku buryo ushobora kuguha amakuru arambuye ku bintu bitabaye.
Ubundi ni bakuru banjye
yewe
mutarakoresha. Hari abatarokotse bo muri komine zacu bagarutse nabo batandukanye nk'uko twatandukanye nawe kubera intambara yarabaye igeze ngo tuzigire batatu bavuga batandukanye kwa muntu.
Gracias.
bamuvanye ibyo nkambi bamujyanye bahise bamujyana mu bubirigi yanyuze he agenze gute
abana muri uganda cyangwa mu rwanda amasaka mu gihugu cy'amasaka ayo masaka babereshera mu ntambara zayo intambara zayo yitwa ngo bayitabana mu bubirigi ubu ni uko bakumvisha
muri mirongo icyenda na kane mu gikari cy'ikigera cy'inyakubahwa yagira ku bibiri hari andi makuru ndetse n'ingenya ubutegetsi hari icyo tutababwira byagenze gute
kuba yagira mu bubiri kandi bakore kugeza kongera gufata bakemeza kugirana
ni ukuvuga ko ubundi butabwo muzi niba ariho ntibyigira yapfutse arabyariye nta kintu muzi muri make
Thank you.
Thank you.
Thank you. Yeah. Я вообще чувствую, что я
ijwi ry'amerika y'ikiganiro agasoro kabura cyangwa hari kuwa muri sanza twese yumva atuye mu karere ka rwamagana ubuhenze kugisha y'umuvuduko rwagahariya arashaka kumenya amakuru y'umugenzi batandukanye
abantu n'abantu bagiye Thank you.
nasezeranije mu ntangiriro z'iki kiganiro turakira Musenga Safari cyavuye mu karere ka Muhanga umurenge wa Shyogwe akagari ka Rundi umudugudu wa Ruhima arishimira ko agiye kubona umwana we yari amaze imyaka 20 atanga amakuru
ngenda ko hari abagabo bamwe benshi ariko bakako abantu bagashakisha ngo bakabona abazi bakagendera bagashakisha byari abandi bana ubona kuba ushyiramo imbaraga kugira ngo ugire umwana wawe akakorereye ubiterwa n'iki bashaka kumushyira mu bandi umwana ikintu cyari kikuri ku mutima akenshi n'ubuki narabaye sinarera
Gracias.